Bamaye,
Bamayana, Bamaba, Kawene,
Bamaye,
Bamayana, Bamaba, Kawene,
Milatunwe,
Bamaye, Tamumpanga,
Milatunwe,
Bamaye, Tamumpanga,
Milatunwe,
Bamaye, Tamumpanga,
Tolela Mulembwe,
Taboka, Tolelenga.